baryoshye basa nimureke mbarabure bafara muve mu mabwire kadukwa mu rusyo n'ingasire murabizi inyemerezi imbesire reka n'iziri hano nze zirabure ibyicwa n'abantu bahunga umuha umwanya ngo basesenge
ntibazitore imifa bashaka amagufwa bashaka umufa barashaka kurya ibyo batavunikiye bashaka gupfa bakwiye gukurwamo ihusa bagasigwa isusa barayomba ariko barahomba kuko ibi biraje bihinduka inamba
urucaro urucaro ubwo burayiki bwanyu bubitse ubushashwa iyo pushe muramyani nayo ituma mugumya gufata ku mano nituri mu bihano ngo tugume kugigiranamo n'ababayuda umuntu araguze byamaze ejo ukaza ukamupfukamira ubusebye
nacyo bafitemo ni nyenyenyenyenyenyenye ubugambo bamunza bwo ntiyahuzi kontitira kemi
muziki turawunoza amazi ibintu bikaba byiza ukuntu bazengereza nibyo bikiri kubayaza bamwe bavuganishaza abandi ntibagaheza ufite imanwa batuma ngo zigendana n'izo
muziki sagakiza ku buryo wazundega ituza iyi nda swisi ikibanza cya sowiza wigira king ziba zibunze imiduri biziyo zibonye amashori biziyo zihaye ibiceri ziba zikuvuga nk'umwami w'isiri narimba twaye umurwayi igisebe gusa reka ngipfuke ibisode mbiruke wenda ikibyimbye kimeneke
ati nyamiseke nibayoke ndagufashe maze tuhatwike iyo wanze kumutamo ahita atangira kunyaho
ese simbona tuzazibamo gutemwa nawe kuko zidashuna ziba zishaka kugize inkangu
twabayeho nabi wangu uva ku byuma by'abazungu urashaka gusebya abahungu gusa dufitanye gahunda na mungu
bararaburije basa nitwa baginga baratwinjiye ukuntu byatangiye dutangiye badusaba inkuru
twabahaye amakuru bararapa baranahogoza ariko si ubu basaza aba bo tuzabakereza
cyangwa tuzabakereza
umuziki turawunoza amazi ibintu bikaba byiza ukuntu bazengereza nibyo bikiri kubayaza bamwe bavuganishaza abandi ntibagaheza ufite imanwa batuma ngo zigendana n'izo
umuziki sagakiza ku buryo wazundega ituza iyi nda swisi ikibanza cya sowiza wigira king ziba zibunze imiduri biziyo zibonye amashori biziyo zihaye ibiceri ziba zikuvuga nk'umwami w'isiri